Ministry of Nanyi zwa kunsonga zevi obulamu mugwanga lino Uganda yeta agobu umbi wensimbi za Uganda wera dala satu mububili mu obukadevi kumibitano zino zijiambeko na dala mkuchusa enkola yayo yobu janjavi mugwanga Uganda obu janjavi batani kubuteka kungeri enkole yendigito oba seji enkole yemitimbagano okusinzira kubakuru mu ministry ebyobulamu bagamba nti kakano singe gwanga Uganda linabera limaze okwenyigira mu nteekateeka eno ebyobulamu bya bannayuganda bijja kwongerera ddala okulongooka era bannayuganda bangi nga basobola okufuna obuweereza obw'enjawulo okuva mu malwaliro ga gavumenti. Joseph Luyonga ng'ono ye ssentebe w'akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu gwanga Uganda. Joseph Luyonga ng'abadde alabiseeko ategeezezza nti kaakano mu kiseera kino balina okufuna ensimbi zino ekitali ekyo baakwongera okukosebwa nga minisitule y'ebyobulamu era wabeewo n'ebimu ku byo ebiyinza okulemererwa okugusa ku nsonga eyo. Bino babitegeezezza n'akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu akakubiriziddwa Achia Remigio nga bano baagala nti waakiri minisitule y'ebyobulamu eyongerwe ku nsimbi olwo basobole okukyusa mu mbeera zaabwe. Bano bongedde n'okutegeeza nti singa ensimbi zino zinaaba zibaweereddwa za kukendeeza n'obubbi bw'eddagala mu malwaliro abamu ku basawo abeebuzaabuza buli kiseera n'abamu ku bo ne batatuuka ku mirimu ng'agamba nti bino byonna bijja kuba biweddewo singa gavumenti eneeba ebawadde ensimbi.
What I want to know is what are the quick passing I ask is what is the strategy? Is this size 2.5 billion is to roll out to every health center? And you know the intersection is not just wires, it's about network. And recently I have an experience in my health center for the Minister of Health wrote a letter, then the PS wrote a letter to the CAO, my CAO, Chief Administrative Officer and Abila, that they were coming to pick, so they are directing that the UPDF comes and picks the laptops and computers that they are supplied to health center for in Adlatu because there was no network. They were coming to pick them, to take them to the defense, Minister of Defense. I just told them, no, we are as much as people as other people. I don't have that issue. We refuse to them.
Mumbera yemu yomubaka mu Parliament akikirira ebitundu bya Otukenga ya Paulo Mala wasinzidde ye n'apimaapima mu ku birowoozo bino bwatyo n'ategeeza nti yoba olyawo akakiiko kaali baddekeetaaga okumanya enteekateeka omu n'embalirira yonna ensijuvu egendereddwamu okukakasa nti ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bisobola okufuna enkola eno eya digito kubanga bangi ku bo basobodde okusaba enkola eya digito naye ne Parliament y'eggwanga temanyi mitendera mituufu gigenda kuyitibwamu.
What is our overall strategy as a country on digitization of our system? You know, we have been talking about payment systems only. We're talking about data. Now we are talking about using systems as a management tool. Because drugs are being stolen big time across the country. And so if they are talking about finding a system that would digitize the operations of hospitals, on which backdrop will it happen? Where is NIRA? Where is all these, the gurus of our system? Or we are still again on sector of a ministry wakes up and said, we'll digitize, we'll get our own systems, we'll procure separately from a governmental system. I don't know how government